Nalela like a willow. Nishi nikumbata na pilo. Nisha kwetepo na kelo. Nale puso kila femu filoto. Nezelebe wani konda ine.
Shout out to you.